GDP in the world of Zambia. Bonga ore na bantu bamwene kwe filimba.
Bazangwa na Dr. Mukuruze, kingeza ni mfumu te kutituruze. Bosman, wei.
Fresh more amazing jams, ZambiaJams.com.
Great music.
Hey, Kimbo,
Wayne,
Pende na wasuri. Mari tumwe na moti maforoje. Daga daga vino ikate astat. Tapeitit baka mavi. Hey, hey, hapa ni Kimbo kubuchi. Te baba watufa muka suwa na matochi. Hey, doku sasheta panga socha muri chombo. Sawu robu chush doku sawu kapa kombo. Hey, sosa Kimbo, wabaga ma Kimbo. Ati feisty Kimbo. Hey, hey, Kimbo. Iwari. Wofa, Kimbo, Kimbo, ati feisty Kimbo, Niji, wey, Niji, Kimbo, Niji, wey, Niji, ati feisty Kimbo. Yari fera ndomure sasa nika switch kubuchush na mapata nire satanika. Na soronga riro kemari kucharua kucharo lero kamushi pamushi kubuchi. Hey Niji, nine wobozi chiko papa fikopu. Doku peteka kwa makusu kurusha fikako. Chavula nda kubala nda tapare kwa kaya. Kala ndio pepa paku kwele choni kese nempia. Hey, chisungu bunga, novefo bakubumba. Kemia chubumba, no isako batumba. Yuhori pezo letu mwena mo kituasha peze. Pamuliro kashalo letu mwena mo. Fari tu mwena moti maforo je. Daga daga vino ikate astat. Tapeitit baka mavi. Hey, hey, hapa ni Kimbo kubuchi. Te baba watufa muka suwa na matochi. Hey, doku sasheta panga socha muri chombo. Sawu robu chush doku sawu kapa kombo. Hey, sosa Kimbo wabaga ma Kimbo. Ati feisty Kimbo. Hey, hey, Kimbo. Iwari, wafa, Kimbo. Kimbo. Kimbo, Niji, wey, Niji, Kimbo, Niji, wey, Niji, ati feisty Kimbo. Foro pat na bagama. No kutararate tusange pat na bagama. Bana mereke maforo ya chule vya chikata. No buchush distance tabo shoku nchikata. Hey, maika rangi ya toire poka rangi. Isangu rangi mpiano vyo kapangi. Hira nalula kwa nshi ya munani. Tumuna shani kwa hivi kaporu shani. Hey, hey, nshi, wey, nshi. Hey, hey, Kimbo, hey, kucharu, hey. Iwei, Kimbo kubuchi. Mari tumwe na moti maforoje. Daga daga vino ikate astat. Tapeitit baka mavi. Hey, hey, hapa ni Kimbo kubuchi. Te baba watufa muka suwa na matochi. Hey, doku sasheta panga socha muri chombo. Sawu robu chush doku sawu kapa kombo. Hey, sosa Kimbo wabaga ma Kimbo. Ati feisty Kimbo. Hey, hey, Kimbo. Iwei, wofa, Kimbo. Kimbo, ati feisty Kimbo. Niji, wey, Niji. Kimbo, Niji, wey, Niji. Ati feisty Kimbo. Wafa no wafa. Bazovu wa umimbama. Bazuri sanye. Monsters, bayiri kachani wey. Mozi mpundaraka. B1 Kansta, Swifty, Haronzo, Nifuna 5, Shone, Insta, Rich Tura, Pachirira, Bumbu, Tony Mochino, Era TC, Nexawa, Nengi, Twi, Wey, Swasha Bad, Nika, Nika 14, Benji, Ara, Muruba, Funa, Komanina, Dotcom, IT, Junction, Niggas, Boss, Raske, Nawa, Bumbu, One Blood, Guwachan, Bumbu, Sekachi, Robby Swag, Simochi, Chauta wanya, chauta wanya. Boti kipa buda. Wey, vuna vibe. Aya manamara, bintu sana. Wafanu wafu. Bazobu ninji, bazori munjerezi. Owey, ninji.
Imwe, can somebody buy a guitar for this young man? Areja bule filimba.
There's Dizzy X on the beats.
3P, 3P in the world of Zambia. Ponga ore na bantu bamwene kwe filimba. Wafyerwe urerisha filimba. So yue, ufuiro urerisha ifilimba. Urichikari, you are Ronaldo Tsamba Karaba.
Fresh out.